The Secretary announced on Friday also that we are pausing assistance to the government.
Ameriki jamana ka kenama ko ministry Anthony Blinken ko BBC la firi kale akila te ka foni Wagner de nokera uka murutili muni amasira soro ni ataraka nyesi Moskuma juin temene kona soro olude noye fanga dafiri mukera ni aye dansigi Mohamed Bazoum alega fangala ako waleya mukera ni uko mumi kanga ketuni Niger jamana la ko amala ben Rusi jamana walma Wagner fe kong nga akakumala ubaya alajela kaseka akena fabosirai Blinken ka laselila Ameriki jamana ka kenama ko nyarabo ministry ako Wagner be yoro fenfela ko saya cheni ani tonoma boli ko wale yaude be awo fara akumaka ko fara fina ko Wagner ko ube baramunuke fanga munun be geleala ko Mali ni jamana fama ko ni Wagner te barala ko me uni Rusi jamana ka kalan la ko holi kelaude be barala nyon fe ani Centrafrique ko be fanga la kolosi ube trasuka kalan la ko holi barauke ube blasrali ke saria fanfela yasa dugujugoro nafulo sariao ani jamana sikika no constitution ko olubise ka falin chugamna ko o komasigila ko wa kube dankara la fene jamana ka sorofeuna akakumala krenkrelia ko dugujugoro mafem nyame ni oye Niger jamana ka fabai Anthony Blinken ka danka ko momu ni waleya intani oye ka fanga dafri ku kana famia ko be kolom la se jamana ka kanablali ni oye yera mahoraya ni oye ko ka wole blaka nyesin Wagner ma
calls the number of leaders from ECOWAS states in the past week.